Ichikope chalenga ikumilimo na fibiri. Abena Israeli baasefya. Amapinda 5 verse 1 okufika ku 31. Lesa ewa pele abena Israeli amaka ya kuchimfya abena Kenan. Elio Deborah na Barak baimbile lesa uluimbo ulua kumutasha. Abantu bonse bali ponenemo okuimbila lesa wa mweo. Bali sansa mwike, paku kwate ntungulu shipamonga Deborah. Uo bale mona ngomu fiashu wavo. Bali itasha kabili ya ele pantu, tale tina Sisara. Lesa abo mfeshe abana kashibabili, okupususha abena Israeli. Bamunyinane, lesa abo mfya abantu bonse, aba ichefya. Kukuchimfya bobonse aba kwata amaka no kuitakisha. Bonse tu alikwata omulwani wesu ni chiwa. Pakuchimfya chiwa, lesa alitumine Yesu kuisafu apa musalaba, pacha apindama, epo asendele membushi Yesu, elio ne shandi. Abantu babipa, vale ngele kutila Yesu afwe. Batonton kenye kwati, talina amaka, ali uanaka. Muleibu kisha ifyo abena Israel bachimfishe abalwani babo, mukubomfya amaka ya kwa lesa. Yesu nao, ali chimfya chiwa, ilio afuile pacha apindama, ilio abuko kufuma kubafwa. Ilio Yesu abukile kubafwa, chile lango kutila, ali chimfya amaka ya mfwa. Imfwa, ilio nachiwa, uwa kakaba ntu. Eicho kanshi, ali tulubula ukufuma kumembu. Eicho kanshi na liloli ine kuti tuachimfye membu elio nachiwa na maka yakwe mukusumina Yesu Kristu uyo apeli omwe wamu ya yaya kumuntu wa sumina muli ena no kuchita ifya fwaya. Eicho kanshi na tuange no kupepa fyelesa uachishinka.